kadudub biya dhiga dhol ku horay dhulka hawdka dhir caleen leh ubax nasiman dhalaalay dherab tifle roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra cirkadhuduub biya dhiga dhol ku horay dhulka hawdka dhir caleen leh ubax nasiman dhalaalay dherab tifle roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra